باتی سداس دبری مرمین و رومیا که ست گگی فمر رتی جارمیالی مرگر ارنما اکجر انیتی کننین رجری سیسانی درگ گوتا تان نموتا ابلما اولتو همنو تا نگینیاتین اجیسمی قبساون نسیاسا و رومیا که سجر انگرو لکوب سکن اگرد ابفوریتی بوتانی دوبتو باتی گران دل دبری که سا موتو من ابسکنن پولیسون نکود استدی مرمیتو تان اجیسمان جچون دوبتی توره Kotoremo, Mumich Minister Ethiopia, by the Mariam de Salen, Mormi Oromia case at the Gesame Sababan, and Kina Bulchi Sagari Oromia case at Juruja Churan, Badin Kamotum Masanito for Ataniturran, Partin Oromia Bulchu, Abani Democrasuma, Motoromo, Opidion, Master Planning Finfine, Nano Sheolin, Walitiru, Ako Juran Old Family, Bexite. Angota sato kotokos ojira kase ture. Kunmarti nutae kanen enya morat o laike sahika manira kanafe hogganota partile mormitu dabale namon kumahiddu tila kawaman akit amanijiran bekamada. Mormin ummata kanoromea ke sa sun ega gabjere boda oduwan imirkanesamin heddutu nanno sanake sa agama jira. Oromean godina bulchisa warana saddetit kodamte Waranam Bulfa Majirti, Misensoni, Dadio, Yokano Pidio, Ibasa de Tan, Ojiraria Tamanijru, Ango Nikanimo, Welgeilate, Eroke Satik Ababani Olu, Ojetoni, Makmaf, Manahoji de Mumale, Hojino Jetamanjru, Kanenjetan, Hodu one in Mirkenesamin, Oromea Kesa, Agamajir and Kesa Agatoko. Oromean akamidiale awasummatin waraka wali warinarginet midiale awasummana anno sanakesa ugramejre jechudan gare mirgar alnama human rights watches torban tokodura gabase ture odu wankana lalchise jallennen godinale oromea daddarra namota sadi misensota congressa federal oromo kanenta na sofsiste jirti gamobotummatis deber gande jirra kamormitota tinjel kamna
Kesu mota Kenya America natti de achu kesanif maqa radio sagale americane dugala toma of besisa
de gabasu aqoyan jedama horro guduru wallagarati
godi arti ditara ana shashamanne bakabwa congressi federala motorobo obu amado ammi
harge litat gala ciro rai doctor gararsa tiba
me obo de gabasu adan injal qaba halli nanno kesanjuru mal fakkat
halli jiru yero amma kana Sochi Baranati Walkapsise Yaddo Gutanu Matake Sakajirufi, Hojin Misomale, Gufate, Dandin, Bako Shambu, Umatavaira Kise Yero Makan Umanile, Baratanile, Daljala Nile, Hojeta Motumale Garapisochura Vejira, Gamadiratinimo, Yero Dar Makanatin Kawal Kabate, Revicha Dada, Kotebula, Daljala, Girata Magala, Barsisa, Baratarati, Sudage Pama Wantrefi. Umani baye soda gudda ke sakanjiru saati hali baye umata bareda miti yechu barbade tani na lamma yero ke sajiram.
Gara arsilit aka nilalen Obama do maljad?
Erga fikili didda gabrumu na kuni nano urume ya ke sati se choa turi asiti nano humna warana tin bula humni warana kun amma umata naga ambaye naga angale naga anjirate haga taditi wani njive humani kena rakur kustira. Baratar Bartisan with the Tam with Ebulanis, Rako Gutasira, Kamuda Genu, Kaujamu, and Tawambrati, Bakamotuman, Balesan, Navamesa, which is a Gari today, Meta Umataga, Human Akano Tajede, Badin Kukamotuma, Jere for the 50, Zaragai Chaisa, Wantin Tari Umataka, Watama, Umanikin, Hidama, Tumama, Warrenan with Dontani, Humna Waran Federal Latin, Be Abat, or Life Daida. Yo polisi nanu amu wan to koto ko jitu tani nu wali bu amaka sai da un bar bazu ibal fajide nama gandini wala tan bilisum ma sani faya sani bar se fitu ma ti sin dalte jare hum no fitin to atani akka bakkabar ba de hum no fitin shani akka bar ba de tabani nami amu hala baru basi su kaisa basi sani uk jira uk sajiran
gara hararge ya tin debi a doctor barars
Egali juru aku mama beli jenis berkada dati jedang kana rakon juru rakon wal fakat hati batile afurishani dabrang kesati hawas ni galati gara gara ti kuda hawas awal ti ro gafi gafacha tureti gafi sani sani devi devi su chala Harkaan fi garaagaraati hidhaan reebichi biyya ari'abuun haga lubbuu dabarsuuti harkaan fi akkasii fudhatamaa ture rakkinoota akkasitti uumamee fi harkaan fi akkasii fudhatame sun dogoggora keenyarraa iftoomina dhaba keenyarraa hawaasni gaaffii sirrii gaafate osoma jedhanu harralleen harkaan fi akkuma kaleessatti fudhachaa turan sun harrallee hin furamne harrallee namni hidhamumatti jira duumatti jira. Hidhamumatti jira yeroo hidhamu kana himannaa qabaateetii miti himannaa tokko maleedha kan inni iddoo gara garaatitti yeroo dheeraadhaaf hidhamee boodarra callifamee gadhiifamaa gariin isaanii akka ta'an dhabanii manarraa kan yaa'anii jiran rakkoon eegalame sun aga ammaatti furamuu dhabuu isaati dogoggora osoo jedhanu itti fufuu jiraachuu isaaniiti.
Asirratti hunda keessan wanti addaa jechuun fakkeenyaaf barattoota hidhuu jiraattota hidhuu. Mana hidhaa keessa jiru taanaan halkan mana namaatti ol seenuu wanta akkas akkasii wanti naannoo keessan jiru yoo jiraate mee ibsa obbo Dagabaa sirraan jalqaba.
Ka godina Horroo Guduruutti rakkoon hawaasa keenyarra bal'inaan jiru baay'ee gaddisiisaa fi gochaa suukaneessaadha. Fakkeenyaaf gama nageenyaatiin yoo ilaalte yoo uummanni keenyi yeroo ammaa kana nageenya dhabee fakkeenyaaf dorgomtoota koongireensii federaalizimii Oromoo. Humna xiqqaa mootummaatiin qabanii ukkaamsanii maayikilaawii keessa kan ture keessaa tokko anadha. Achi mana hidhaa sana keessa kun hojii afurii ho'ii ture. Achiillee yeroo gadhiifamutti kun hojii mootummaa waggaa 25 hojjechaa ture. Hojii mootummaa keessaallee ari'aniitu kun ijoolleen koo kan nyaatan dhabanii yoo hawaasnillee boqqolloo burcuqqoo tokkotti kennullee deeggartan jedhaniitu. Maatii koollee baay'ee rakkisaa jiru. Hawaasanatti kullee baay'ee rakkisaa jiru. Gama biraatiin immoo barsiisota halkan barattoota halkan ukkaamsanii fuudhanii naannoo xollaa itti geessanii badii tokko malee kunoo yeroo isaan rakkisanii achi keessa leenjii keessa tutturanii galanii jechaadha isaanillee.
Namoota magaala keessatti achitti hidhamanii jiran irrattoo?
Magaala sana keessatti hidhamanii kan turan daldaalonni jiru barsiisonni jiru caccabsanii reebanii amma fakkeenyaaf daldaalaa tokko mana isaatti suuqii isaatti nam'anii qabeenya inni qabu birriin tokkollee irratti namne. Isa kaan irraatiin immoo amma mana isaatti galanii haadha manaa jilbeeffachiisanii ijoollee isaa jilbeeffachiisanii cuuphee mana isaa keessaa illee daaqqootti qalatanii irree irraa fudhatanii rakkoo guddaa keessa gashanii jiru jechaadha magaala keessatti.
Eenyutu akkas godha?
Poolisoota Oromiyaa fi poolisoota federaalaa.
Tole Obbaamaa Doo naannoo keessanoo Arsii Lixaa?
Arsii Lixaa keessatti wanti hojjetamu bariin nama gaddisiisa. Poolisii. Naannoo kamiyyuu uummata keessaa qabanii ijoollee hiyyeessaati. Uummata kanaa yeroo miidhaan warroota jaalanni jira. Warroota akka haala malee wanta mu'aa isaaniitiin ala ba'anii irra raawwataman. Kan goone jira gizeetuman seerituma jiru biyyatti keessan jiru katumas caccabsan jira. Tasgabbiin jira naannoo godin Arsii Lixaa jedhamee waan nama gaddisiisu uummanni kun ifa akkana jiru kunillee uummata kana keessaa bahe. Fakkeenyaaf akka aanaa dodolaatitti bakka bu'aa keenya obbo Bariisoo Waabeeka jedhamu kalee malee dheengada tuumanii caccabsanii sa'a afuritti mana yaalaa fidanii mana yaalaa ta'e mana hidhaa fidanii akka ammaa diratti caccabee mana yaalaa jiru. Qabiraa ammoo ganda wondoo keessatti gandii sa'aatti sagalirra jammaree tumaa guuraa bulanii jiranii riippoortiin nagara. Ganda jigeessa qorkee keessatti eegas qabanii tuumanii caccabsan gandeelee waaqiyyuu keessatti tuumanii caccabsan ganda abaaroo keessatti. Sanuu ganda abaaroo fi akka madda godhan akkasumaan waa'ee ijoollee kofalee nama 24 dhume kana waa'ee dargaggeessa dhumee kana namni tokko ci dubbatu hin jiru. Bulchiinni siviilii naannoo godina Arsii Lixaa jira jechuun uummanni argaa jiru uummanni ragaadha wattaddara bulcha. Kanaaf nagaan baalee nagaan gallaan rakkisaa guddaa tumamaa jira hidhamaa jira. Wanti kun raawwatamaa jira uummanni keenya miidhamaa jira gaafiin uummata keenyaa uffiidoo hidhaa miti gaafii abbaa biyyummaati gaafii eenyummaati.
Dooktar Baraarsaa isin naannoo keessanii attam?
Naannoo Harargee kanattis haalli taatoo jiru amma dura gaa namoonni gara bakka adda addaati irraa walitti buuranii godinaalee fi aanaalee keessa walitti buuranii gara xoollaa itti geessaa turanii sani as jidduu kana ammoo. Namoonni garaagaraa hidhamaa jiranii fakkeenya bakka bu'aa koongireesii federaalistii Oromoo kan ture Masalaa irraa Abdurayyuu Mahammad baatii 3-4 ol gaafii tokko maleedha kan hidhamutti jiru yeroo makana keessaa gara nama 7 akkanaati deengaddaa daldaltoota bakka isaan dalaganitti achirraa fuudhanii bakka kana geessanii isaanii hin beekamu gara Hargee baate irraa isa sii kaarraniillee galee gara qobboo kanneen kalau undar rati namun hidaman gafi toko bale warri hidaman. Tak kasih rati aru dia sini oki nambu bagi saji rambati na aduk disuwa yadu judu ni irira bahani karena mili kesetika rana wallama ati saji sini. Tani fu aji sini fi hidani ariamu nambale aku mecifu feti jirai cu dabati kenya soja danu.
Gama berati namota hidaman akani ilalun matin firri indanda toko nanno kesani mafuda maniddo berati gesa maniese buteza nikan lebejuru.
Kago dina urro guduru wallagatti namonni edduni maikelawitti kanita mekesa toko ana kanimmo tollaitti damani alkanukkan samani deemana minni amma hawasni namota kana bagagal tanjechu fedi qaba garu mo qamole nanno kana bulchen namota kana namota dubbisanille addabasani eddu jalakani tu akkanamonni sanin dubbisni akkanamonni isan namatti ndabalamnelle godani baaye darara jiru mafakkenya fi du addaddatti siyo ilalle namota kana namni dubbise amuma bulchan ana fi wajibi qaba waamani qoratu policy nimmo waame dortisa inna rakko gudda ke se jira bakka ufuma sa bilisata e hanjalate dubbisu hanjalate bagagalte jechulle te jirenya wasumalle jiraachun akkan dandamne dananno kenya worro guduru keset
magala kesatti worra hidamano dubbisun indandama obbo amado nanno kesani
akka gudina arti dita nanno ana kudu sadika kesetti erga gesi amelu waida darga gesi amelu kuni la mahiman nanno dutin banne amelu jadisina konwan ta umanan tinya na kanwa hidame gaji asadiji afuri gairu tujira kake na mi gafacho bakkan sai kani wanto ko kasani da gafatani fagosti jallala ne gade ma wurra mana sirisa kai sai fagosti gafatani da dai ban yero solane aka fidani kurti ne fi fago da batai lallabanin godani milalu mirgan kabani kasu mirgan kabani rakko kada kaban kake na nama kabani kani ti kan kabani bakke gugu da ban yero bakke du da dira da jena ko bakke na tiyo dan ne jenne ana shashaban ne ganda ku yara ke sai obo jamal ne ganda ke sai jina hoye gana na hoye indu e indira ba ka to kotti so nan ne wori firri sa so ke da bela na ma ku ka dari ni tanin inde mani ne ka ka bu be polisi nan no roya yo ka na mo polisi ana sani o zon dane no federal wan ta te yero yero o de fanno polisi ma ana ti ji godina joni zalle da jenen dan den o de fanno le gari na man damni ke min jira ka garan go ba te injira e bari ke chon dan den
doctor barar sa halli sim birajuru kanarra addami ti tanan ga fi birat tan dar
dritti wadi ko ti dabalu da fi na mota hida ban kadar mai do gara gara ti da ban bakku mai sani ti hida manu barba da ni argachu da fi alar rakisa da argate jitte tu yo ka gafa tu te da mota isa na masa na gafa chu de ban sanu akwan hida ta isa wali in kabu titi yokin badin rati argamito rati tiraga beomtu hinjiru atauti ijumai tishakan sani yokine war makabam sani zi na mmani sadake to na masangafa tulle hariro yi oji kabda da mare na makara gafachu dufte da miti sani namnille wal gafachun yero tirakisa ke sadakan jiram
akawo du tokko tokko daga amutti oromiyan gutum matero amma bultin sasaduri jechun opidio kin adio tuntain godina warana sadde tittiko damte warana busha jira jedama kunanno kesani kana wanti mirkane sujira dr barars
kuni dijira amma to kofa ormo opidio tille yo fudan ne isanu mamma tansani angumman kane tajajila to turan sunni warri kale ta iddo iddo sai tira turan garin sani iddo sara gatti heni namu ta biratin baka busani jiru sanarra kana fe aka federalati warana bulusi yakuba jiru tijira kudi ammo yurako hawasum matille furu haga da dabbu sitti fakenye famnanu makanati ibadar be kai saromni wolti fu fero be sanar raka kai romni galani wanti magala kai sabadiya kai sero addaddati even wondo mine bi magala le kai sati jaraman ramanne fin chani bakitti chabani magala gutu je ka turan tu jirai suma kanalle rakum hawasum matille ne roni ti furabu dadabu ni sadara ko rakara kun jiraachu sadai fatti mulis
besin biratam obo dagabas
amma fakkenya bulchana na jinna gannati yero darbe ummata harata walitti qabe kana boode biyi abba qabbi abba biyi atilaanne rojere ummata tiddubbate raachata abba biyi atife ra abba biyi atilaanne jede humna tika humna loltu tiyachada ninni ka kaatu barbaade yero amma kana ummanni kenya bulchati imbulaton tan walgayille qote bulan badiya magala keessa daldalan igin baratanille policy tin dirqame tu mana barumsa deema kin san bulajira don tane hunnati katin bulajira
dagge fatu ta kenya ke su mota kenya sadenu ni galate fanna kutallan mata boriti fufa kanan gawan motun ma oromiya tokko himanna kanabde bikennanis daballe di esina nordo fajenna